Pigwa mengo na crew inatanasua. Dodge car arrest nimekamnasiwa. Rende ni wrong na bado inasumbua. King body malo. Team kumalo kumalo. Team ya kumalo. Malo team kumalo kumalo. Team ya kumalo. Malo team kumalo kumalo. Team ya kumalo. Malo team kumalo kumalo. Team ya kumalo. Malo.
Vigilant avatar head airbender. I'm still a problem to Avengers. Moving like a stunner power ranger. Njugu ni kichana na mavela. Ndugu waki itana nkuwa beba. Juhizi sinjaro za kitoto za kitini. Busy the streets mangoto mingi siati nini. Team kuwa malo kuwa maliza kuwa fini. Easy still maviboko mingi yani beatings.
Cheki ye mchuapes na kudingli. Mami huyo ni fresh ananga degree. Minimal pressure kaumetia bidi. Mwalimu wa matha tumwechesa ikibidi. Na tukizidi, sign kujiamini. Kama mpoa amedunga hits na mini. Team ni ya kumalo, kumalo. Na siati nini. Ni ra, ra, wazing wala lechini. Pigwa mengo na crew inatanasua. Dodge car arrest nimekamnasiwa. Rende ni wrong na bado inasumbua. Team body malo. Team kumalo, kumalo. Team ni ya kumalo. Malo, team kumalo, kumalo. Team ni ya kumalo. Malo team kumalo kumalo. Team ya kumalo. Malo team kumalo kumalo. Team ya kumalo.
Yo yo
malo.
Yo. Kini raw bado ateja pitia doc. Ilisha sink relationship before you doc. Toa lock toa doa kuna jacky rifle. Scarecrow ki try queen vet shamba yako. Isa ganja pate who's that na ki who's gun. Uku adi chai utarushwa. Hauna bahati haufai kuzusha. Umbwa pull up next time utachujwa.
Yeah, pull up there sexy. Mina kina tete. Skade bado shehe. Tabia zangu pete. Ndom zangu kete. Make it then we fake it. Denge wezi dunga tenje mbaka ifike safe days. Nasikia na ni die for real. Anadai yake ni free. Ati haiko biz. Nisi waste time. Niende nikabai kondiko. Karibu ni mpatie logbook na title deed.
Pigwa mengo na crew inatanasua. Dodge car arrest nimekamnasiwa. Rende ni wrong na bado inasumbua. Ting body malo. Team kumalo kumalo. Team ya kumalo. Malo team kumalo kumalo. Team ya kumalo. Malo team kumalo kumalo. Team ya kumalo. Malo team kumalo kumalo. Team ya kumalo. Malo.